inyama yasezulwini esiyofona kuyo usizwe esiyocela kuyo konke usiphendule sengithandaze kophela ngisho amagama Nkosi angazi uma kunemithetho yakho engiyephulile angazi uma kungenxa yezindlela engizihambile hleze besingaqondile Nkosi angazi uma ungidikilile yizizwe sihlale ethembeni kodwa kwalona lelo themba selingilahlekele baba somandla kade wasangizendlala kuwe kodwa kuwe sengathi angizwakali uma kungenxa yezono zami ezenza ungayizi imithandazo yami Nkosi izwe kamama yena uhlale khuleka ngubumalo ohlale ethandaza ngezinye iy'khathi ekhalini yembezi sekuzekumanga imzamelo luthi impendulo Nkosi uma ungasawuzwa wami umthandazo yizwa noma kamama Nkosi uma ungasawuphendula wami umthandazo phendula noma kamama yena uhlale ethandaza imihla namalanga yena uyikholwa